Egwu na ọkụkọ ọwụ na bịara ebe o doro anya na ihe anyị na-eti Baịbụl mmọnwụ otu ekwe ando otu ka ọ dị ọkwa na eziokwu. Ihe a na-eme ugbu a bụ ịgba ndụ n'ime onwe anyị. Ịgba ndụ unu bụ ihe bụ ịgba ndụ n'ala Igbo. Onye mehie ihe ọhụrụ o were. Ya bụ isiokwu wụrụ unu ya abịa welite ya n'otu n'otu. Onye ezicha nke ọ pụọ, onye ekwukwe n'efe ọ fụrụ. Asị m gịnị, onye ekwukwe n'ife ọ fụrụ. Ọkpụ isi kote ebu ọ gbakasịa ya arụ. Unu abịa n'otu n'otu na-eweli ji a, iweli rie, dichaa ya no, ịkụkwa ya n'ọnụ were akwụ. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Onye kwụrụkwụ ya n'ọnụ pụọ, ọfọba ya tigbukwe. Amaket gbata were isi were aka nni metụ ya aka ekpe gị n'azụ gwalie die ya egwu ọ na-atụ gị weru. Tie aka ekpe gị, tie n'ọnụ. Ọ ya ọ dị oburu orutugo gị. Ndị a ji eje mba ama m n'obi karịrị. Welu, tie aka gị, rie. Ihe mere n'obodo anyị a unu ma na ihe anyị nwere ime otu ekwe na ezi nke nwata a mụrụ ụbọchị a ga-esi pụta rụwa erunyere ndị okenye onyewe obodo niile aka n'anya. Chenwekwe mmọnwụ jie otu ekwe. Ndị okenye ibe m, biko ka unu dị anya ka unu marụ ma eya hapụ nwata a ka ọ na-aza anyị ụkwụ na mkpụrụ obi na-aga ka eya agbaji nwata a.
Mmọnwụ ahụ a ga-esi ọkụ, o tee n'aka eji agwa nwa ahụ. Igbo kwuru sị na ntị a mara ama na-eji anụ ife mana atụkọ ahapụ
anda
si na ijiji oche ntị na-eso ụzọ ala
n'ihe
na ụnụnụ ahụ anụ ife na-eso dị anụ ife n'ime ite ofe.
So
m na-ekwu na mmọnwa nwa a ekwuchacharụ gwọọ ya ọdụ dụrụ dujeru nna ya ọ ka na-eme n'obodo a ga-akpọ mmọnwa ahụ ọkụ.
Ọkachasị n'ebe nwa anụ na ya chọzi mmọnwa ofu ekwe n'obodo a. Mgbe niile ọbụla kpọrọ ụmụazị ha na-eti ofu mmọnwa a ga-agba ọkụ maka unu n'oche ntị na anụ ife n'ime ite ofe.
Ijiji
ahụ anụ anụ na-eso ozu ala n'ihi a ga-agba mmanwụ ọkụ taa. Onye ka m kpọrọ unu ka bịa bụrụ mmanwụ je gba ya okwu ebe ni ga-abịa ọ bịa ebe a mewere ọkpọ ketuo ya n'ala ebe a na ọmụ na-ekwu ife n'ebe mmanwụ a bụrụ na ka je gba ya ọkụ ebe
ya.
Okay, I'm here.
Ọ bụ nọ anya ma ka I marify ga eme maka na okenye ha mụ nọ ewu ama na ogbere
eme onye ndị okenye eme je ekwe m kwa nka eme je o
ọdị m biko
e ugo ka ihe so ka ndị wọ na akwado we ndị mmadụ ya da na be me mma ihe ya emeta
ọdị m
biko ka ọdị kwa ngwa m
ezigbo nwu jisi ike o
ọrego ọrego mbọtị ọgwụ ole o ma na dị kwa ole o Oh, come here.
What's that?
Oh!
Papa, Nyanya.
Anna, man.
Okay, kita jiti anya oku.
Alani.
Oh, man, what do you think? Yeah.
Ebu, ima no di lo ratulu, ina no. Ha, 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 ha. Aha. Yeri ba ya mele.
Bazago. Ihe na emebi na obodo ayi. Oku na agba mmiri na obodo ayi ugbu. Anwupute echi anwukwa, anwupute echi anwukwa. Bazago. Ke ihe ya ma odi mma. Gini mele.
Afa na agu na nugu ya. Osi na onwu bi fefe na nye fa nsogbu. Ị ga-elotela onwere mgbe unu suru mmanwa na-akpọ ajọ ọfịa ọkụ?
Bazago. O nwere.
Hei! Ọkwa na ya bụ odudu bịara n'amụ. Gbuo nye gbuo mba. Ranya ra mba. Kedu ka ya eme ya?
gbazaa agụ mana biko ewekwe n'iwu ewe
mmọnwụ ahụ esukwere ọkụ wụ mmọnwụ ụmụazị na-eti wee na-akpaghara n'obodo anyị wee nọkọ nwee nzukọ wee kwekọrịta na ya gbuo ọkụ ezukwe n'ezu wee gbuo ọkụ.
Onye ka m na-ekwubu ọdụdụ bịara n'amụ gwenye gbue mba ranye ra mba. Abịa na-akwụ na anụgịbe kwuru debe ka ahịa mmiri ọ dị mma.
Ọnwụ ka ọ na-esi nekwa ọnwụ nekwa ka ọ na-esi nekwa ka ọ na-esi hei mba
ịrị ka ahịa mmiri ọ dị mma. Anụmanụ ihe ị na-ekwu Maazị Okonkwo, ofu ife ka unu ga-eme unu ga-ejekwa maruku unu si wee sunye bụ ajọ ọfịa ọkụ unu eje zinatakwu ya ọ bụ unu na-ezinatara ya. Hei, ka m na-ekwunye bụ okwu kịta ekwa ka mmadụ na nwụsịsị ekwa ka mmadụ na ọ na-ekpochakwa obodo ọ na-ekpochakwa obodo ekwa ka mmadụ na nwụ. Hei,
gbazụ agụ ọwụ na ezighachi mmọnwụ a ọnwụ ya akwụsị.
Izinata ya bụ mmọnwụ ajọ ọfịa.
Ị ma na nsogbu ya anago
mana ọ bụrụ unu na-emerịa hei ọ na-ekpopụkwa ọ na-ekpopụkwa obodo ọ na-ekpopụ obodo ọ na-ekpu obodo. Iru ọgụ
ọ ga-adịla ihe mma.
Ife na-adọ ofe na mgbaga na-ayetu ehi ngụ Ah, Upon all that, it no pressing little to my no melody, you well know. You know what it is. Those are my juru, pressing in your can and can I just you
Then when you see me. I got on a bomb, 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 I got Manu, no, you don't go up with when you're
man, no, you're my good Vincent in a dear Baptist and Hatel and Zoo and my other.
Ah, Baka, 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 Baka,
Baka, Baka, Baka, Baka, Baka, Baka, Baka, Baka, Baka,
Baka, Baka, Baka,
Ah, Baka, 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 Ba
chari anu ko malo budu
ma ha ba ka ba jo bi anya
kwa kuzo bo ni mo kunya gwa lu ta pe ne ji ni ne buru kwa nke ke bi gwe nu
ma ha ba ka ba jo bi anya kwa kuzo
bo ni lewa ta ta mata ya bu ji si no ban si do ko mo ko no cha na
ma ha ba ka ba jo bi anya kwa kuzo bo ni
we sho ko ko tu sa li ji le nya kwa no so na yi ya ma nke bu si o ka ka
ma ha ba ka ba jo bi anya kwa kuzo
Ah, ana cheta le gunu babu ke jide gbe ko lu yo samuel na jo fe
ah ba ka ba yo ya anya
ko le gunu babu ke jide gbonu ke ko lu yo samuel na jo fe
ah ba ka ba jo ya anya ah ba ka ba jo ya
ana ba ka jwa jwa
ah ba ka jwa jwa na ngoro mo ah ba ka ba jo
nu mana ngoro lu lu ke buwo ma
ah ba ka jwa jwa nu na ngoro lu
Cook off for Latin and your man and see the other way.
Ah, Baka,
and what all you do. When the woman woke up and I found all those is here
Ah, Baka, and what all you do.
Would you be a gamble? Well, I do, man, I'm going to tell you, because it's too bad.
Ah, Baka, and
what all you do. Would you be much apart or to learn no more for a pardon?
Ah, Baka, and what all you do.
I thought I would have a lot of money. I didn't think I knew what we had done. can no see you see can have your little bit anybody.
Ah, but I'm not
your plan. I'm not going to tell a tissue. If you get a little bit of the way, I'm going to go.
I do for
ogo na aka jiji kanji ukwu jiji kanji kanji mele ogo
aka jiji kanji ukwu jiji kanji
ati gbara rifeji mele ogo
ati mara ati mara
ati kodele gunu
ogu ome na ogu lomad ogu ome
Kamti lo, ashe bu mili so shibike. Kam sele wata chunketa si njaje bu gayo. Kamula mu ashe mu abogo shona diye. Ifaru mo kene si wunku. Arusi yogi diaru wani kohu. Asomo anu ebu mwesi da fa fa fa. Uwabula nyonu siyanyi melu jebezi. Bane buwe kwa lulu lana wambi yesho dime. Acho vipe nkili filiche hanyika na bwaku. Bango gara lioja nyabiko ponoko Okwebu cha walotombo tamo napalu bidiji Oja baba lucha ngene kulu ngene ngu Kabata na mwebu njoya na putafu Usogu babaro na nulie mwehimi Ama kanulie mamoga shakwa ya pusisya Mwamu ite oponu nye penonu Osabi lodo na maya nulalu Nani jofonu bako tansi liazu
Thank you.
fuanya I don't know.